ɔtsi luvia tsakuala uloma oyula oyundeya echi yesu akala bofeka yaba yundeya ovingendele ivyava roma vyava vyalele olonyenja vimwe aswalali va roma vava yambula lokuva tatalami ndomo ocilete aswalali lavovo vatambula ovikutu vyalume omunu wasesamelele okulinganye yesu wapopya lomanu hati kokalitamalali londingami pwãi uwa kuveta ocikusi ketama liondio upongoluila ketama liepili umue nda oyongola oku kusombisa hatambula ombinja yove wĩhava ocikutu cove etuka twasesamelele oku fetulwinya ava vatu valula ñala hati efetulwinyo liange ame fetulwinya suku olaka oku kangisa wosi amamako lokulinga uvĩ efetulwinyo liaco citava okuti lilingiwa vomuenyo ulo pamue vali vomuenyo wiyako ca lomboloka okuti kovaso yokufa suku pãi otu longisa oku feta uvĩ luwa ca sunguluka oku linga ciwa kovanyali vetu
Thank you.